Yeah, it's me, I'm stuff from Tanzania. The beat down, kakapi do the record. Kakoma kale, ni Mr. Hesh boy. Watelewa tu. I got one love. Never love it here.
Sito eva kusahau, baby nilo kufanyia mie. Sito eva kusahau, kwa yote nilo fanya kwa kumie. Unajua upendo wangu ni wafamani kwa kuna nilitham. Unipendi, unipendi, unge nambia mpasi ninge jua. Kosa liku wapima, utakata kusema na umia. Kila siku nikara, sasa nona umesha badilika.
Usije kutamani, eti kifani kumbani. Usije kutamani, eti kifani kumbani. Usije kutamani, eti kifani kumbani. Usije kutamani, eti kifani kumbani.
Tanzania, young star, Mkali wa Vita. Yeah.